sam na bajno zuri mać. Baby, namini ki namina dam, anna madhaifu yaki. Oh baby, nani yangu na yejua, nana kabiliana nayo. Ila mwenzi usitojua, kwa kosa la kumiza moyo wako. Oh nisame,
tena najuta,
najuta mwe.
Ibilisi mama ya
tena usiku silaki. Labda nilechaka ama nilale.
Mama na picha yako kifani,
ndo nijisuku nami. Ya unaniwaza
baby,
ama tama kwangu nisha gagate.
Haja nyone, haja kanyone,
haja nione,
haja nyone,
haja kanyone,
haja nione.
Asagiza napotanda, mima ututi, mima ututi. Wajua nimekuzoea mama, na kuhitaji leo zaidi ya jana. Na endapo utache leo mama, mima iti.
Tena najuta,
najuta mama.
Yalo nikutaze ibilisi mama.
Tena usiku silaki, labda nilechaka ama nilale. Picha yako kifani, ndo nijisuku nami. Ya unaniwaza
baby,
ama tama kwangu nisha gagate.
Haja nyone,
haja kanyone,
haja nione,
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 haja nyone,
haja nyone,
haja nyone,
haja nyone. Man man shivo,
Teddy be on this one, Teddy be on this one.